kusa Valentine usule tandani onestando sami talang estenile kusa Valentine usule tandani bonite balami talang estenile kongola lesuzu sasishaya kancane ngaso kwenilolwandle sibukele izinyoni zingesaphezu kolwandle kwakumnandi we khumbula lezo nsuku sasishaya kancane ematshikenelane siyolale wutila sigeza amanzi akashushu kwakumnandi we Valentine, usule tandani, ngonestando sami, talang estinile.
Yeah.